Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tariki 3 z'uku kwezi kwa 5 hirya no hino ku isi hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uwo munsi ukaba warahuriranye n'isohoka rya raporo ngaruka mwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters Without Borders. Iyo raporo ibigaragaza uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze hirya no hino ku isi. Raporo y'uyu mwaka y'umuryango Reporters Without Borders bavuze ko itangazamakuru ririmo igitutu cya politike, irerekana ko itangazamakuru kandi ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda aribo bategetsi mu bya politiki. Ibyo uyu muryango bigaragaza wifashishije igipimo cya politike uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyumaho amanota 76%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngaruka mwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreweho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Ku rwego rw'akarere, iyi raporo yerekana ko u Rwanda arirwo ruza ku isonga mu bihugu bisa nk'aho bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru. Mu bipimo byose hamwe birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%, ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyumaho imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya Reporters Without Borders yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri Jenoside mu mwaka w'1994 yakorewe Abatutsi, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibitangazamakuru mu Rwanda rihagaze, natumiye abanyamakuru b'Abanyarwanda b'inzobere bamaze igihe bakora uyu mwuga. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi Gonzaga Umuganwa, uyu yanabaye mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARJ igihe kinini. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, bwana Muganwa.
Murakoze cyane, mwiriwe neza, turabashoje.
Urakoze cyane nawe kutubonera umwanya. Turi kumwe kandi na Oswald Mutuyeyezu, n'umunyamakuru wa radio na televiziyo DIS mu Rwanda. Bwana Mutuyeyezu, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, dirwe mpamfu, je mugenzi wanjye Gonzaga, niko kuri iki kiganiro.
Urakoze nawe kuba utuboneye uyu mwanya kugira ngo tuganire. Iyi raporo y'umuryango Reporters Without Borders ndibaza ko muri abanyamakuru namwe mwayisomeye mwabonye ibiyikubiyemo mbere na mbere Gonzaga, ukimara kuyisoma niki cyakuje ku mutima cyangwa se wayakiriye?
Na yaratunguranye ukuntu kubera ko ugusubira inyuma imyanya 13 nabo twari twabiteze nahantu hose reba amanota agenda agaragara agabanuka, yaradutunguye kubera ko nta kintu cyayundusha. Urebye uko itangazamakuru ryari rimeze umwaka ushize uyu mwaka n'indi myaka mbere, biracyari nta kitangaza cyabayemo. Ahubwo itangazamakuru hari mu buryo wavuga ko urimo gutera imbere, cyane cyane yuko habayeho kwaguka kwa interneti. Hari itangazamakuru byinshi cyane irimo kuvuka akoresheje imiyoboro y'ikoranabuhanga. So byaradutunguye, hari ukuntu byadutunguye. Ntabwo twashakaga ko n'ubundi kubera ko hari hashize imyaka itari mishya y'u Rwanda rikomeza gutera imbere kuri iyo hafi buri mwaka rutera imbere imyanya nk'itatu nk'ine. Nabo twashakaga ko rutera imbere, ariko nabo twari tuzi ko rusubira inyuma.
Hari bimwe mu byo Reporters Without Borders yagiye igarukaho mu buryo burambuye, turaza kubigarukaho hanyuma turebe niba aribyo bishobora kuba byarabaye intandaro y'u Rwanda gusubira inyuma. Ariko noneho wowe nk'umuntu w'umusesenguzi umaze igihe kinini mu itangazamakuru, wakoranye n'imiryango itandukanye y'itangazamakuru mu Rwanda, ugerageje kuduha ishusho y'uko itangazamakuru rihagaze muri iki gihe, wowe ubona rihagaze gute?
Itangazamakuru hari muri raporo iyo yavuga byo twemera, kubera ko mu bantu babaza buzuza iyo fiche yabo ndimo kumara igihe kirekire, cyane cyane bijyanye n'ubukungu, imibereho. Ibitangazamakuru byinshi ntabwo byunguka, kandi ntabwo hashyizweho gahunda zifatika zatuma itangazamakuru rikora amafaranga. Bimwe bifitanye isano n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu, kubera ko ababamaza baracyari bakeya, leta ntabwo cyabamaza nka kera, so kwinjiza biragoye. Ariko ntabwo barivamo, twese turirimo ni ukuvuga nibura barikora rirabatunze, kugira wavuga yuko kijyanye n'uko igihugu gihagaze. Kandi ikindi biroroshye cyane kugira ngo umuntu ashinge igitangazamakuru ubu ngubu. Nta nubwo hari ibintu byinshi bisabwa, kera byabaga binahenze, ariko kubera hari imbuga nkoranyambaga no gushyira ama website n'ibindi bitahenze pe, kandi abantu benshi baritabira gukora itangazamakuru. Ariko nabyo bizana imbogamizi zitandukanye, cyane cyane yuko kumenya ubundi umunyamakuru aba ari nde, cyangwa utanga ibitekerezo yisanzuye nk'umuturage usanzwe. Ubu ngubu ni ikibazo gihari kiri mu Rwanda, kiri no ku isi hose. Naho haziramo ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu niba afunguye sheni ya YouTube akivuga ibyo ashaka, bimwe byishe amategeko, igihe abibaje n'inzego baba babaza umunyamakuru cyangwa babaza umuturage usanzwe. Icyo ni ikibazo kirimo kugaragara. Itangazamakuru wavuga yita Legacy Media nari byahuye n'ibibazo, no muri raporo bavuga yuko nta kinyamakuru gihari mu Rwanda. Nubwo nemeranya impamvu bashobora kuba batanga ni ukubera ko mu Rwanda haje tekinoloji, abantu benshi cyane bari kuri internet, ibinyamakuru by'impapuro byavuyeho. Ariko navuga yuko abatangaga amakuru bazimiye, ahubwo bimuye uburyo bwo gutanga amakuru bajya cyane cyane muri multimedia. So nta n'impamvu yo kurira ngo mbitange ibipapuro byanditse ibinyamakuru bitakiriho. Isi yaragiye yarahinduye, akenshi itangazamakuru ni multimedia, abantu barigira bakoresheje telefone kuruta ibindi byose. Nubwo radio igikomeye cyane iruvugwa cyane mu gihugu cyose, niryo itangazamakuru rya mbere, kandi nk'ubu ngubu n'abanyarwanda barimo kumva ijwi rya Amerika. So navuga yuko harimo imbogamizi, ariko ejo ni heza. Ikibazo kindi gikomeye cyane,
reka tubanze uretse gato icyo turaza kukigarukaho, ariko reka tubanze twumve Oswald Mutuyezu mu kanya twari tugize akabazo ka tekinike ntitwamwumva neza. Oswald, Muganwa yaravuze ko asa nkaho yatunguwe ni raporo kuko abona nta kintu kidasanzwe mu bijyanye n'itangaza makuru n'ibishya mu itangaza makuru niba se harabayeho kuri niga cyangwa se kutari niga kuri wowe ukibona raporo wowe wayakiriye ute
nange naratunguwe nari ntangiye nkubwira ko kiriya cyegeranyo kijya gusohoka twariraye kwibaba ngo turebe amatsiko abari menshi ngiye kubona mbona u Rwanda rwasubiye inyuma mu myanya 13 ndatungurwa cyane amanota yavuyeho hafi arindwi nabyo birantungura kuko nk'uko gonza bivuze nta kintu kiremereye kidasanzwe cyabaye muri uyu mwaka kidasanzwe kiba mu gihugu naratekereje se gufungwa k'umunyamakuru Jean Paul Mundineza ubundi wakoreraga cyane kuri YouTube nibyo bidushyize hasi nsoma mu buryo burambuye nsangana n'ahantu babivuzeho noneho mbonamo ibintu by'inyungo byo kumviriza amatelefone y'abanyamakuru ndavuga se ibi nibyo bishyize u Rwanda hasi ku manota angana gutya iby'imyanya wenda byo umuntu ntabwo yabitinda biterwa n'uko ibindi bihugu byakoze uko byafunguye ariko iyo amanota hafi arindwi avuyeho ni ikintu kinini cyane ukurikije uko buri mwaka ku wundi u Rwanda rwagendaga rujya ku myanya myiza nibuka muri za 2010 u Rwanda ruba mu bihugu icumi bya mbere ku isi ngo binigo bwisanzure bw'itangazamakuru rwabaga mu ibara ry'umukara aho rwari rugeze rero ku mwanya w'ijana na 31 rwari ruri mu mwaka ushize nta muntu watekereza ko rwahita rusubira inyuma rukajya ku mwanya w'ijana na 44 byarantunguye rwose
hanyuma uyu mugabo witwa Sadibou Maron uyobora umuryango RSF akarere ka Afurika avugana n'ijwi rya Amerika we yavuze ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bukomeje kujya habi haba ku rwego rw'amategeko ku rwego rwa sosiyete yewe no ku rwego rw'umutekano w'abanyamakuru izo ngingo uko aresha tu wagira icyo uzivugaho bwana Mutuyezu
yego duhere ku rwego rw'amategeko nta tegeko ryavuguruwe mu hagatanga impamvu avuga ko bigenda bisubira inyuma simbiza ahubwo ikintu gihari kinashimishije ni politiki y'itangazamakuru irimo kuvugururwa Gonzaga Mugano araza kubivugaho wenda kuko abiri hafi cyane kundusha kandi ni politiki dutangamo ibitekerezo dutekereza ko umunsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa bizaba ari ibintu byiza ku bijyanye n'umutekano umunyamakuru ni umuturage nk'abandi tekereza hari ko bari kutekereza ku munyamakuru wishwe n'impanuka witwa John Williams ako ntekereza ko bari bamuvuze muri raporo yaherukaga sinatekereza ariko n'umuturage nk'uko n'abandi bahura n'impanuka usibye ko nabonye reporters without borders ivuga yuko urubanza rwabaye umushoferi agacibwa amande ku bwabo bidahagije basabaga ngo iperereza ryigenga iryo ntiryakozwe naho umutekano w'abanyamakuru kuri ubu ngubu ntekereza ko nta kintu kidasanzwe nta kubangamirwa kudasanzwe ugereranyije n'imyaka yatambutse ku bijyanye n'imibereho byo iriya indicator ntago njya mbasha kuyumva cyane ni ibintu biri social nta naba nkubeshye nshatse kubivugaho cyakora iyo bavuga wenda ku bijyanye n'ubukungu ariko nabwo umuntu yabereka yuko abanyamakuru kuri muri iyi minsi nibura bafite ahantu bavana amafaranga ku ruhande ku mbuga nkoranyambaga abakoresha Twitter ukuntu bishyurwa abakoresha YouTube hari ukuntu Google ibaha amadolari so ari bigenda bihinduka ku buryo utavuga ntabwo nsobanukirwa neza impamvu reporters without borders yabigenje kuri
hanyuma Gonzague Muganwa ibindi bagarukaho basa nkaho bashyira umukuru w'igihugu mu majwi bakavuga ko mu rwego rwo gusobanura impamvu u Rwanda runiga itangazamakuru ngo kenshi u Rwanda rwifashisha amateka rwanyuzemo mu kugerageza gukekekesha abanyamakuru ibyo ngibyo byo muri uyu mwaka ushize byarabaye
naha namwe mbizi byabaye akenshi bakunda kuvuga amategeko ajyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kuyifobya n'andi afitanye isano nayo ariko naho hari umwihariko ku banyamakuru cyangwa abandi banyarwanda abo aribo bose ngira ngo iyo amateka ya jenoside ibi byamaze kujya ku murongo nta muntu ukinabyinjiramo cyane nuko nigeze kuganira n'abakoreye raporo ariko uyu cyane cyane uyu wayoboraga RSF muri kuri rwa Afurika witaga Arnaud Foje tuvuga se ko buri mwaka musohora ikintu kimwe imyaka 20 na umwumva ko hari ibintu byarahindutse kora kare ibintu byinshi bishasha niyo nibyo nuza Swadi yavugaga bijyanye n'amategeko nta tegeko na rimwe ribe bitangazamakuru cyangwa ryabangamira itangazamakuru ryatowe mu myaka 5 cyangwa 6 ishize haracyari amategeko ya kera hari aho nyango biterwa n'abasubiza abo babaza uko basubiza kubera ko urugero hari bavuga yuko ngo abanyamakuru bategeko kujya mu ngando nyabo n'itorero ni mu bantu bateguye itorero ry'abanyamakuru igihe nakoraga gushyiraho ry'abanyamakuru nabwize ukuri nta muntu n'umwe wigeze ujyanwa ku gahato mu banyamakuru 2000 bari mu Rwanda icyo gihe urutonde rwari dufite hagiye abanyamakuru 350 ni ukuvuga hari abandi barenga 1600 batagiyeyo kandi nta kibazo cyabaye n'abakorera leta hari abenshi bavuze ko batazajyayo nta kibazo cyabaye baguye mu kazi ariko ngira ngo ubwo wabo
ahangaha naho bavuga ko benshi mu banyamakuru bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi
abanyamakuru benshi nabo bari mu ishyaka riri ku butegetsi n'abo bitabiriye ibikorwa byabo keretse bagiye gukora inkuru harimo abari mu ishyaka birumvikana ariko n'andi mashyaka ndabaza abanyamakuru bari mu Green Party no muri PSD n'abari mu ishyaka rya ntarenerwa rya Victoire Ingabire bazi so nta gitangaza cy'uko umunyamakuru yaba nawe ni umuturage nawe aratora ariko nta hantu hamwe nzi bahatira umunyamakuru kujya kwiga ayo masomo yo gukunda igihugu nakubwiye yuko nari mu bantu bateguye itorero ry'abanyamakuru nari n'umutoza mu yandi matorero nta muntu umwe bareyo ku bushake nta n'umukoresha wigeze avuga ati mukozi jyayo hoya akenshi akenshi tuwajyaga yo kugira ngo tunamenye ubundi zigahunda habamiki habamiki kubera ko utaragiyeyo nta waza ugasesengwa ukavuga ati harimo ikintu kidasanzwe cyangwa harimo ikintu gituma abandi banyarwanda bajyayo cyane cyane nk'abanyeshuri n'urubyiruko niba babigisha ibintu bidasanzwe ntacyo wasanzeyo ngese nkeka yuko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane mu bitangazamakuru
bagakomeza kuri iyo ngingo mbere yuko tugaruka kuri mutuye Yezu baranavuga ko abataremeye ngira ngo nukuba abarwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi
urugero batanga imyaka yose maze mu bitangazamakuru naho nigeze numva imeze gutyo kandi tuganira abanyamakuru benshi cyane ni ahantu hamwe kubera ko ubundi se babakeneye abijyana mu ishyaka ku bushake barahaje njye ndakeka kubera ko nanjye sindi sinavuga ko ndi umunyamuryango kandi abantu bose tukora itangazamakuru
urakoze cyane Muganwa Bwana Mutuye Yezu ukorera kimwe mu gitangazamakuru umuntu yavuga ko kigenga cyangwa se cyabikorera ku giti cyabo uyu muryango uvuga ko mu Rwanda televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi ngo naho menshi mu maradiyo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo ukora mu gitangazamakuru kigenga aho mu Rwanda cyangwa se cyabikorera uremeranya n'ibi bivugwa na Reporters Without Borders
Edirwema ndabivugaho ariko nyemerera nanjye nkomoze kuri ra wabajije Gonzaga birebana n'itorero niba unyemereye
nta kibazo mu magambo
yewe yego hari za 2016 itorero icyiciro cya mbere ntacyo nagiyemo kandi nanavugiye kuri mikoro mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gitegurwa na n'ihuriro ryacu abanyamakuru bo mu Rwanda Gonzaga yigeze kuberaho umunyamabanga nshingwabikorwa ryitwa ARG Association Rwanda des Journalistes muri icyo kiganiro harimo wayoboraga itorero ry'igihugu yitwa Boniface Rucagu twagihuriyemo n'umuntu wari uvuye mu itorero hanyuma ngiye mbabwira ku mugaragaro ko ntazigera ndijyamo nta kibazo nigeze ngira cyakora Rucagu nk'umuntu w'umusaza yarahandebye aravuga ati umva kubwira ruswa uzarijyamo nkurikije uko ndi kukubona uzarijyamo ashobora kuba yarasomye umutwe wanjye ko nzagira amatsiko nkajyayo iryakurikiyeho koko narigiyemo numva mbikunze mfite n'amatsiko nta muntu wanshyizeho igitutu hari inundi mu nyamakuru itwa Solange none nawe yari yararahiye ati naryo nzajyamo icyiciro cya gatatu yakigiyemo nta muntu wadushyizeho igitutu ngo tujye mu itorero ku birebana wenda niwe mutwe wa politiki uri ku butegetsi ibyo Gonzaga gusubije numva bihagije noneho nkajya kuri icyo ngicyo wavugaga mu by'ukuri ushobora gusanga igitangazamakuru kirigenga ni televiziyo niyabikorera ni radiyo niyabikorera noneho wareba amateka ugasanga uwagishinze wenda koko afite aho ahurira n'umuryango n'umutwe wa politiki uri ku butegetsi ariko ibyo ntaho bihurira dufashe urugero nk'icyacu radiyo TV 10 ntaho bose ndabona aza no kuganiriza abanyamakuru n'ahantu ndumva yavuze ati dore uyu munsi mwavuze ibi n'ibi bibangamye oya areka abanyamakuru bakigenzura bakisanzura rwose niko bimeze ariko ntibikuraho ko dufata urugero nk'amateleviziyo yakomeye nk'atatu cyangwa ane nzi bayashinze koko ari abarwanashyaka bafatika b'umutwe wa politiki uri ku butegetsi ariko urebye uko abanyamakuru babo bakora ibyo bintu nta nubwo baba bitekereza ngo bosi ngo aba mu mutwe ngo uyu n'uyu n'uyu oya ntaho bihurira pe ngira ngo twigeze gukora ikiganiro Edi Rwema urabyibuka banza naragikoranye na Thomas Kamirindi ni njye njyanye n'uwo umutumirwa cyavuga ngo umunyamakuru wisanzura mu gihugu bavuga yuko itangazamakuru rimize iyo ngingo twarayivuze nivuga ngo akenshi n'abantu batisanzura nibo bwabo baba babyihitiyemo bya bintu bita self censorship wenda n'ayo mateka bavuga bitirira umukuru w'igihugu n'amateka ya sosiyete yose ntabwo ari umukuru w'igihugu na sosiyete yacu ubwayo ijya kuvuga umuturage usanzwe yajya kuvuga arabanza agakaragura ururimi inshuro zirindwi kubera ayo mateka nyine jenoside yakora abatutsi n'ayabanjirije gutyo gutyo naho ubundi bariya bakora raporo umwanya baduha ushobora gusanga wenda ari nawo ariko ibintu bashyiramo basobanura usanga bitari scientific sinzi impamvu
urakoze cyane Mutuyezu na Gonzaga Muganwa imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho turimo kuganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u Rwanda ariko nanone turi buhe akanya abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu cyangwa se ibitekerezo batanga nabo turabahe umwanya reka mpere kuri ngenze ndore wiriwe neza
mu majyaruguru umurenge wa Busaba mu karere ka Gicumbi
yego ikibazo cyawe
mbere na mbere bashimira abakunzi kandi nkashima nk'itangazamakuru kuba mwabuhaye umwanya nk'abashima kuba mwaduha mwacu kagihare mu kiganiro ibyo kubashimira rwose
urakoze
kuko inanga y'abakunzi ikibazo cy'itangazamakuru ni ikibazo cyawe rwose kuko itangazamakuru ni ikiro gihuza abayoborwa n'abayobora abayobora n'abayoborwa uko buri wese niho hanyurwa hamenyekanishwa ibikorwa bya leta cyangwa se ibikorwa by'umuntu ku giti cye amasangano noneho abaturage bakaza bakabizirikiramo uko itangazamakuru yigisha ese nk'abazaba urabona yuko ibyo byegeranyo biri gusohoka bigaragaza ko mu Rwanda itangazamakuru ridahabwa ubwisanzure kuko twebwe bitandukanye n'ibyo tubona ese babikora gute cyangwa se ibyo bitoza cyangwa se ibyo babikorwa gute kugira ngo bavuge ko aba mu Rwanda tutisanzuye itangazamakuru kandi twebwe nta kibazo tubona twisanzuye bikorwa gute batubwire uko bikorwa kugira ngo natwe tubimenye kuko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo tubona rwose
urakoze cyane mu kanya abatumirwa bacu baragerageza baguha igisubizo Gonzaga uyu ngenze ndore aragira ati kuri bo ibibagaragarira ku maso barabona ko itangazamakuru nta kibazo rifite akibaza uburyo abakora ubu busesenguzi n'izi raporo babikora hanyuma nanone ariko ngarutse kuri biriya RSF ivuga iragira ati amaradiyo mu Rwanda ngo kenshi ngo yibanda mu biganiro bya siporo umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo societe y'abanyarwanda wende ishobora kuba ari ibi imenyereye ikumva ko nta kibazo kiri mu Rwanda ariko abandi bakaba basanga hari ibindi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryakabaye rikora ariko ntiribikore kubera ubwoba wabihuza gute
ku kibazo cya mbere uko bakora raporo nigeze kuvuga yuko
ndi mu bantu ara reporter sans frontiere ibaza ubundi bohereza questionnaire iriho ibibazo byinshi njango birenga 200 umuntu akabisubiza ariko ndegeza ko bohereza abantu benshi batandukanye yaba mu Rwanda cyangwa nabari hanze y'igihugu ubundi byakabaye ariho bakura bakabaye bakura amanota ariko ikindi kijyanye n'ubusobanuro batanga ndakeka ko ari umuntu wicara ahantu akabitewe n'uko atekereza cyangwa umusesenguye yakoze akandika raporo ariko ntabwo ari cyo cyegeranyo cyo gene gikora no mu Rwanda hari urwego rw'igihugu rw'umuyobore narwo rukora icyegeranyo buri myaka 2 kireho ko itangazamakuru hagaze urebye amanota bari ahuje na nuwo wabaje ngenze ndore ubyatekereza yuko abona nta kibazo gihari nubwo hari tutuzi ko hakiri ibibazo ariko nabyo birimo gushakirwa umuti ishyanye nuko amaradiyo yibanda kuri siporo na muzika hari impamvu zitandukanye ikibazo cy'ubwoba cyo kirahari nawabishidikanyaho ubwoba baracyahari
ubwo bwoba bafite ninde ubatera
nibyo Oswaldi yavuze iby'amateka y'igihugu kwisanzura cyane mu Rwanda bimaze nuko bimeze abanyamakuru nabo baturuka muri sosiyete kubera ko hari amakuru amwe n'amwe itangazamakuru ryose mu Rwanda adakoraho urugero amakuru ajyanye n'umukuru w'igihugu inzego z'umutekano n'izindi n'abantu bafite ububasha mu bijyanye n'ubukungu akenshi amakuru yose abakorwaho ni abajyanye na no kubavuga neza ibyo kunenga urasa naho ntabwo bibujijwe ariko abanyamakuru twese hafi usanga nta muntu ubivugaho urundi rugero naguha muri 2018 hari igitabo cy'amategeko ahana yewe code penal yari mu nteko haje n'ikibazo cy'uko hari aho babuzaga gushushanya yita katunzi gushushanya abayobozi niba icyo gihe umukuru w'igihugu yasohoye itangazo avuga yuko uwe nta kibazo afite niba ashaka bamushushanye ariko kuva icyo gihe kugera uyu munsi nubwo niyo ngingo yahise kuba mu itegeko ihana gushushanya abayobozi nta muntu umwe urabitinyuka ukibaza se ikibazo ni iki kandi abantu barabyemerewe ndakeka yuko mu Rwanda abazi gushushanya bahari so ikibazo akenshi tubikunda kubyita self censorship kirahari ariko kubijyanye no kuvuga ngo amaradiyo yibanda cyane kuri siporo hariho n'izindi mpamvu iya mbere ni biroroshe kugira ngo ubone abanyamakuru cyangwa igihe utafite n'abakozi ushobora gushyiraho muzika umunsi wose ugakora amakuru cyangwa ibiganiro amasaha cyangwa atatu urumva kandi anabamamaza cyane cyane amasosiyete y'itumanaho anafite amafaranga menshi akenshi yamamaza muri siporo kubera ko irumvwa cyane n'abaturage barayikunda ariko ikindi tutakwibagirwa ni uko hari amabwiriza ya RURA itanga urwego rwa rugenzura ibintu by'iminara ariko ritanga ari license ntabwo washinga radiyo cyangwa televiziyo ugashyiraho siporo gusa ntabwo byemewe ariko gutegeka niba ari amasaha runaka wakoraho ibiganiro byigisha abaturage ibindi bintu bitari siporo cyangwa imyidagaduro gusa so na radiyo n'imwe wavuga yuko ikora hari zashinze nyirizina kwita kuri siporo ariko nazo zategesha kugira ngo zikore ibindi biganiro birakorwa ikindi
yego usoza
kinagoye amaradiyo kubera ko ari itangaza n'uryumva cyane ni n'abatumirwa Oswald yabivuze abanyarwanda benshi ntabwo bakunda kuvuga n'igihe utumira umuntu kuza kuvuga ibyo wakoze neza ariko akanga kuza ugasanga abanyamakuru bakamara amasaha menshi cyane barimo kuganira hagati yabo abakabaye baza gutanga ibiganiro batabonetse ni ibintu bijyanye cyane muri rusange muri sosiyete ariko sinavuga yuko hari umuntu umwe ukumira itangazamakuru twagize kuvuga ku kiganiro urubuga rw'itangazamakuru mu mpamvu nimwe ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryarigishijeho hariho kugira ngo izo deba ibindi bitangazamakuru byumva bitakora reka bikorerwe mu ishyirahamwe kandi gikora ko gica ku maradiyo arenga 13 urumva byo tatiye ahantu henshi kandi gikunze kubona abaturirwa hakaba debate zikomeye cyane
Urakoze cyane mukanya ndaza gusaba mutu Yesu nawe agire icyo abivugaho cyane cyane nk'umuntu ukora kuri radio na televiziyo impamvu bavuga ko ayo ma radio yibanda cyane kuri sport n'umuziki aho gukora inkuru zicukumbuye n'ibindi ariko reka mfate abandi bakunzi bijwi rya America vuba vuba hanyuma dukomeze ikiganiro akiteretse Jean wiriwe neza
yego mwiriwe
uri hehe
Gisagara mu majyepfo
ikibazo cyawe
mbonye icyo cyako bazaba batumirwa nabonye kuri report ko hari raporo nyine bwa ku Rwanda ngo rwaba ruri mu bihugu 40 ku isi ngo byabi ne gitangaza makuru bobo nyine nk'abasesenguzi bababizi neza barumva iyo raporo koko ariyo ku buryo wenda nk'umunyarwanda ashobora kuyemera cyangwa se nabo babona ko byabaye guharabika igihugu
urakoze cyane ibyo bibazo bari bagerageje kubisubiza bavuga ko nabo batunguwe n'iyo raporo ariko nukomeza gukurikira ijwi rya America uraza gukomeza wumva ibitekerezo byabo kuri ibyo bibazo wibajije urakoze cyane
yego namwe murakoze
ngaruke ku batumirwa mutuye Yesu mukanya Gonzaga yavugaga kuri ibi bivugwa ko amaradio menshi yibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo ukora mu maradio na televiziyo nibyo ukoramo buri munsi iki kibazo nawe usanga gihari Gonzaga nanone yavuze ko nubwo nta muntu kubuza gukora icyo ushaka ariko kenshi na kenshi usanga hari icyo mu banyamakuru bituma bamwe hari ingingo zimwe na zimwe batinya gukoraho
ya nibyo turibwiriza abanyamakuru turibwiriza turubaha cyane nkuko n'ubundi abanyarwanda bubaha abayobozi hari abayobozi rwose ndakorwaho ushobora no kuvugaho sosi tugayo ikakumerera nabi ndibuka umunyamakuru Fidel Gakire za 2011 cyangwa na kabiri Gonzagaranyuta yamwanditseho amuvuga ibintu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe abaturage ubwabo nibo bari bamumereye nabi Fidel Gakire yatabawe n'imbabazi umukuru w'igihugu yamuhaye kuko abaturage ubwabo bari barakaye pe basizoye so ubwo rero ibi birebana n'abanyabubasha nanone abanyamafaranga bo hejuru uri umunyamakuru udatifitiye icyizere ntabwo ushobora gutinyuka kubakoraho inkuru noneho tukagira ikibazo cy'uko amikoro ari make muri itangazamakuru ababaye b'abanyamakuru bakuru bifitiye icyizere usanga bagenda babivamo ikindi kandi cya gatatu itangazamakuru tuvuga ko ari iby'abikorera nyine ni iby'abikorera privately owned media houses bagamije ubucuruzi bagamije ubucuruzi bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo inyungu zabo z'ubucuruzi zitagwa mu mazi noneho kubirebana n'umuziki na siporo kuba ari byo byinshi ibyo byo niko bimeze ariko kandi nanone urareba ese abanyamakuru bakora ibiganiro ku bukungu uburyo buri munsi yaba afite ikiganiro cy'amasaha abiri cyangwa isaha avuga ku bukungu n'ibandi urabashaka ukababura kuko aba bahanga baba baragiye gukora mu bijyanye n'itumanaho n'inoza mu bantu ubwo ni kuba muri communication no muri public relations itangazamakuru bararitaye sinzi niba mukirimo kunyumva
ndakumva ariko ikibazo mfite aho ngaho kuri iyo ngingo ukomojeho yo kuvuga ko abanyamakuru bifitiye icyizere baragenda bakendera bituma habaho ubwoba mu barimo gukora itangazamakuru ry'uko hari ingingo zimwe na zimwe batinyuka gukoraho tuvuge waruvuze warutanze urugero rw'abayobozi bakuru b'igihugu warutanze urugero rw'abanyemari bakomeye kubera ubwoba bafite ko bishobora kubagiraho ingaruka ariko nanone icyo gihe mwebwe nk'itangazamakuru ntabwo mwaba murimo gukora akazi kanyu mu gihe mudashobora gukora kuri izo nkuru nubwo kenshi hari uwo muntu ukomeye hari igihe ashobora gukora amakosa ayo makosa sosiyete ikwiye kuyamenya ariko mukagira ubwoba bwo kubitangaza icyo gihe
ubese edirwema ntabwo ari ubwoba si ubwoba ntabwo n'uyo bwabamo ntabwo ari bwo turi bushyire imbere ikibazo ni ubusobozi ubushobozi yaba ari mu bumenyi ubushobozi yaba no mu kwigirira icyizere self confidence kuko kandi ajya kuba ya umunyamakuru umukuru baba bita senior journalist yaramaze kuva muri uyu mugara agiye kwikorera muri bira bigo yaba ari bya leta bari bya bikorera abashinzwe irebana n'itumanaho noneho nabwo ibigano byose bya politiki maka za politiki ikindi bavuga ko urubuga rwa politiki no mu Rwanda rudafunguye ubwo n'ibyandi n'ubundi bya sosiyete nkuko twaza tubivuga neza uzakora ibiganiro mpaka kuri politiki uhuza nde nande uhanganye abazahangana nibande uzabakura hehe tuzabara dutumira Frank Habineza na Mukabunane Christine ari bo duhorana mu biganiro mpaka so aho kugira ngo rero iki ubwo ntabwo ari kubatumira ngo bahangane hagati yabo no kubatumira wenda ngo bahangane n'abandi
mu bitekerezo bitanu
umutwa politike yego umutwa politike uri ku butegetsi no kuvuga ngo ntabwo ugiye gukora impaka za politiki ingingo za gushirana wabura abatumirwa ikindi kandi ababikora abayobora ibyo biganiro ni bande kuko nta bahari bafite ubwo buhanga bisaba abanyamakuru bakuru abanyamakuru basazira muri mugandi bakeya rwose ngira ngo urabizi hanyuma aho kugira ngo rero igitangazamakuru gihombe televiziyo ihombe umuziki ugomba kubamo ikintu nyirabayazana kinini kiruta ibindi Edi Rwema na Gonza ntekereza ko abyemera ni ikibazo cy'amikoro muri uyu mwuga kuba mikoro ari make bituma abanyamakuru b'abahanga abanyamakuru bifite icyizere bava muri umwuga yanga kuzakena kandi nyamara Imana yari yaramuhaye ubwenge nta mpamvu yo kuba umuntu witangira ngo umwuga kwitangira umwuga ukabaho gikeneye oya baragenda kandi nge ntabwo yambatera so ubwo rero gukora content iremereye itari umupira itari bya sport itari iby'umuziki bisaba amafaranga bisaba abanyamakuru benshi hirya no hino mu ntara uzabahemba iki urumva niyo mpamvu rwose usanga umuziki ari mwinshi cyane naho kuvuga ngo ni ugutinya gukoma rutenderi ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru ariko byanarangiye sosiyete yacu muri rusange ubona nkaho yazinutswe amakuru cyangwa ibiganiro biremereye no YouTube impamvu ziri gukorera amafaranga menshi cyane ni uko zibaho rimwe na rimwe ibiganiro byinshi biruhura YouTube channel y'umusore witwa Umurungi Saga yitwa Isimbi TV irarebwa cyane kubera iki yiberaho entertainment yiberaho ibintu bineza biruhura umutima so nuko sosiyete yacu yubatse niba rero bari bakora icyegeranyo ari uko babibona bajya banabivuga bati sosiyete nuko yubatse boye kujya basesengura bahimba cyangwa bakumisha ku bintu bya kera ari byo bagenda bagarura nk'impamvu itangazamakuru mu Rwanda ritisanzuye
hanyuma Gonza wavugaga ko muri mu nzira zo kugerageza guhindura itegeko rireba itangazamakuru ibyo mwifuza gukuramo ni ibihe ni iki mwifuza kuzanamo gishya nibura bihe icyizere iryo tangazamakuru abanyamakuru nk'ibyo mutu Yesu yavugaga bigirira icyizere bumve ko bafite ubushobozi nubwo kenshi na kenshi nk'uko yarabikomojeho ikibazo cy'amikoro kiba ingorabahizi kuri benshi
na bo turagira ku rwego rwo kuvugura itegeko ry'itangazamakuru abo no kuvugura politike ireba itangazamakuru rusange niyemezwa ubwo hari amategeko atandukanye hafi amategeko yose areba itangazamakuru azavugururwa ikintu cya mbere kijyanye n'ubushobozi ni politiki isaba yuko kubera ko twaganiriye n'abakora mu itangazamakuru bose ku buryo bushoboka nuko izashyira umurongo yuko leta yashyiraho uburyo bwo gufasha itangazamakuru kujya ngo ritere imbere mu bushobozi yaba ubw'ubukungu cyangwa n'ubumenyi icyo bita incentives nuko leta izi n'ibyemera nyine n'ibica mu nama y'abaminisitiri bakabyemera izagomba gushakisha uburyo kugira ngo itangazamakuru ibone ubwo bushobozi Oswald arimo kuvuga icya kabiri ni uko itangazamakuru ryigenzura muri iyi minsi bigaragara yuko urwego rushinzwe kugenzura abanyamakuru rufite intege nkeya ariko hakazamo n'ikibazo natangiye mvuga ubundi umunyamakuru ni nde mu bintu bigomba gusobanuka ni uko umunyamakuru kubera ko hagiye habaho tekinoloji yahinduye ibintu byinshi bisaba yuko politiki n'amategeko agenga itangazamakuru nayo yajyana n'iki ikindi of course kijyanye no kwemerera kureba ishoramari ukuntu ryaza mu itangazamakuru kubera ko kugira ngo itangazamakuru rinakore neza
hari ikintu cy'ingenzi Oswaldi yavuze cyo kubura abatumirwa ubundi aho dutandukanye n'ibigo byo mu karere ntabwo tugira isoko rya politiki politiki mu Rwanda ukuntu iteye iyo bita consensus ibintu byo kumvikanaho bituma yuko abanyapolitiki na incentive nimwe cyangwa na bashake nabo bafite bwo gukoresha itangazamakuru so igihe badashaka gukoresha itangazamakuru kubera ko bazi ko n'ubundi imyanya bazayibona baba babyumvikaniyeho muri za forumu zabo iryo soko ridahari so hakeneye ubundi buryo w'itangazamakuru watuma hazamo ishoramari cyane cyane biturutse hanze y'igihugu ariko rijyanye na creativity ukuntu niyo entertainment bavuze y'ama YouTube yayisimbi n'iki ishobora kugurishwa hanze y'u Rwanda ibikoze mu buryo bwiza ku buryo yazanamo amafaranga atubuse iganahemba abakora itangazamakuru dufite icyizere yuko nubwo nabyo byatinze kubera ko yarahagiye mu kwa cumi n'abiri tukaba tugeze mu kwa gatanu batarayemeza akenshi akunda ko za biurokarasi nazo zitajya zifasha mu iterambere ry'itangazamakuru
urakoze cyane Gonzaga Muganwa kuri telefoni reka twakire abandi batumirwa nako abandi bakunze ibijwi rya Amerika Gaddafi wirwe neza
ko cyane niriwe amashamakuru
uri hehe
ni muri Kenya
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yo navuga ni igitekerezo mfise igitekerezo mfise navuga ko icyo cyegeranyo cyatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ntawe uvuga ngo agiharire kubera hatangwa ibyegeranyo byinshi nk'akaro hakoro hariya batanga icyegeranyo bakavuga bati igihugu cy'u Rwanda kirimo isuku ryinshi kikaza mu myanya ya mbere ku isi ko ku isuku ari cya mbere cyangwa mu myanya ya hafi kuko iyo batanga ibyo byegeranyo ntibaharire yuko aho baba babeshye mugahageze ku itangazamakuru ko atabwisanzure bari bakavuga ko aho babuze nabi ahubwo mu gishoko rero bakwiye kugerageza batanga ubwisanzure ku binyamakuru ndetse no kuri ma YouTube channel nayo bayareke nayo agira ubwisanzure bukwiye nk'akarongaha muri Kenya ugereranije no mu Rwanda muri Kenya hari ubwisanzure bukomeye cyane aho usanga hari ayo ma channel yo kuri YouTube usanga mbere anakesha nanegwa n'ibyo bitakora leta ibyo bitagenda neza ariko ntibagira ingaruka bibagira ntagira ubwo usanga bafite ubwo ubwo babagira
urakoze cyane
barakwiye kugera kujya u Rwanda arivo ruri imbere mu bihugu bifite isuku muri Afurika ndetse no ku isi nibarekerwe imbere no mu bijyanye n'ibyo kwisanzura mu gutangaza amakuru
urakoze cyane Gaddafi
ikirasho no uvuga ubumenyi abamenyesha ko barabufite nibyo bintu byo mu buhinga barabishoboye ahubwo ni abahubwo gwisanzure umugabo ukore neza
urakoze cyane reka dufate na Nitanga Simon wirwe neza Nitanga uranyuva uri hehe ikibazo cyawe amasegonda make cyane
murakoze nagira ngo Oswaldi yarabikomoje avuga ngo kuko nibyo ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda urebye ibintu bikoresha imiziki n'imikino ariko nanone nibuka ko itangazamakuru ryo mu Rwanda impamvu y'ibyo byose ntekereza ko njyewe ari uko wenda ribara rikavuga ati urubyiruko rwo mu Rwanda niro rwinshi kandi urubyiruko rukunda imikino na entertainment rukavuga ati wenda nibo benshi bakurikira itangazamakuru rekaba aribo twitaho cyane kuruta uko twakwita kuri politiki hanyuma nanone ku bijyanye na politiki icyo navuga cyo ni uko ibitangazamakuru ridakora politiki cyane ni impamvu navuga ko ari impamvu wenda yuko ritaragira ubwigenge cyane mu buryo bw'amikoro mu buryo bw'amikoro kuko ntabwo waba uri gutangazamakuru ubona ikigo kizaza ngo kigume uburyo bw'imikorere ndavuga nk'uburyo bwo kwamamaza ari ikigo gikomeye nka sosiyete za telekomunikasiyo wenda cyangwa sosiyete zindi zikomeye ngo zo zimwe bintu by'isoko nurangiza ngo ujye kuri neza ntabwo byakunda rero niteza ko kuba ritarabyigerageza na kuyizana harimo n'ikibazo cy'ubukungu kubera itangazamakuru itaragira amafaranga ku buryo buhagije ngo ryigenge itangazamakuru rizi ko nta gihombo rizategeramo niteza ko ikibazo cy'ubukungu nacyo gikiri neza
urakoze cyane nitanga Simo bwana mutuye Yesu kuri iki kibazo cya Gaddafi Goodman aragira ati iyo bavuze ko urwanda ari urwa mbere mu isuku ngo mubisamira hejuru ariko bavuga ko bavuga ko mukanda bitangaza makuru mugatungurwa ngo mugerageze
yibagiye nuko yibagiye gushyira uko banavuga ko urwanda rutekanye ari urwambere mu gutekana muri Afrika kuri iki kirebana n'itangazo makuru Edi Rwema nabwo niba badukurikiye neza nasanze nagiye muza na Gonzaga niba badukurikiye neza ntabwo twavuze ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazo makuru ahantu twajya tunenga ni ibyo Reporters Without Borders ishingiraho ivuga yuko ntabwo kuko rwose uko sosiyete yacu yubatse twibagirwe n'iby'itangazamakuru abaturage ubwabo ntabwo bisanzura mu gutanga ibitekerezo ibaze umunyarwanda ubaze uti ugiye he ati sinzi aho ngiye imbere aho
sinzi uwo twavuganaga uwo twavuganaga mu kanya
hakiyongeraho ko noneho dufite n'ubundi abayobozi sinzi niba ari uko igihugu kiki aribwo kirimo gutera imbere ugasanga umuntu wabaye niba ari meya cyangwa gitifu akumva ko ari umuntu wazamutse hejuru kugeza ubwo abuza abaturage bo mu murenge we kuvugisha itangazamakuru ibyo bintu birahari Reporters Without Borders ubwo ntabwo ibyo bivuga ko hari abayobozi b'inzego z'ibanze bagenda ku baturage kugenda ku muntu ngira ngo icyo kinyarwanda urakize akagenda ku muntu ngo kuko yavuganye n'itangazamakuru kuko yagaragaje ibitagenda mu murenge ugasanga rwose bamumimye amazi n'umuriro baramuhahanye kubera ko ngo avugishe itangazamakuru ibyo bintu turabifite ntabwo twigeze tuvuga yuko mu Rwanda hari ubwisanzure buruta ubwo muri Kenya oya nabonye Tanzania yo yera natumbagiho imyanya 40 niba ari 8 niba ari 6 urumva so uko bihagaze rwose hakeneye gushyirwamo imbaraga nyinshi hakeneye kwigishwa ariko nanone sosiyete uko yubatse fabric ya society ntabwo uyihindura umunsi umwe kuri iriya mpamvu u Rwanda rwagendaga rutera uko umwaka washiraga undi ugataha wabonaga iri ifite ishingiro ariko gusubira inyuma imyaka 6 mu mwaka umwe gusa aho niho twananiwe gusobanukirwa
ahubwo
twavuze yuko
Oswald hari ushobora kuvuga ko uko iyo sosiyete imeze ubu ngubu mwebwe itangazamakuru nimwe mwabigizemo uruhare kubamenyereza ibintu byoroshye ntimubamenyereze ko mugomba gukora inkuru zicukumbuye inkuru zikomeye inkuru zifite ubushakashatsi ko ari byo bamaze kumenyera noneho iyo mubazanyeho ibindi kwa kundi wavugaga ngo umunyamakuru yanditse kuri president nyuma rubanda bari bagiye kumuhitana nuko ariko mwabibamenyereje abavuga gutyo bo mubabwira iki
kiriya gihe itangazamakuru navuga ryandika ryanavunaguma yari kongezwa undi uribuka umuseso uribuka umuvugizi usibye ko byo byagiye muri 2010 so guhera icyo gihe rero haje urubyiruko hagerwaho radiyo cyane ibitangazamakuru byandika bitangira kugabanya imbaraga hanyuma haza interinete ige.com cyavutse za 2007 cyangwa 2008 ndibuka nigaga muri kaminuza bitangira gukundwa kandi icyo ni ikinyamakuru navuga yuko kidashobora kwandika kinenga ubutegetsi so noneho bigenda biza gutyo sosiyete yose yizanyeho ibintu biremereye ibintu bivuna mu mutwe akenshi ubona batabyitayeho ariko nanone tukagira cya kibazo cyaba baturirwa sosiyete yacu ifite politiki cyangwa demokarasi ngo y'ubwumvikane aho ngaho kugira ngo ubone abantu baza kudebatinga kuri politiki biragora mu gihe kuri football uzabona umuntu ufana Arsenal ahanganye n'afana maneyo uzabona abareyo bahanganye n'abakivu bahanganye n'abateri kandi ibyo nabyo biraturuhura so ahubwo abakeneye gutanga ubutumwa koko bukeneye kwigisha abaturage bajya baboneraho bagacisha muri ibyo biganiro bya football byaryoshye niba bashaka kwigisha sosiyete bakigishirizamo aho ngaho nkanjye ngewe nkora ikiganiro cya politiki nakomeza
wenda reka nkubaza kandi gatoya umuntu utwandikiye ku rubuga rwa ku mboga zacu yagize ati ko abanyarwanda baryoherwa no kuvuga politike z'ibindi bihugu ariko byajya kuri politike y'igihugu cyabo noneho bakaba aribwo bagira ubwoba bakumva ko bikomereye cyangwa se bitaruhura ababumva
ya mateka twavugaga genocide yakorewe abatutsi uko yateguwe mu buryo nyine bwa politiki abayobozi bariho politiki bagiye bashyiraho izo nzu zagendaga zitegura genocide kugera iba na nyuma yawe ibikomere biracyari bibisi ntabwo byaryoha cyane kuvuga kuri politiki yo mu Rwanda yisanzuye pe abantu bashobora kuba banabikunda ariko bakabiganira biherereye hari umuprofeseri umwe watubwiye ukuntu yari arimo gusangira n'abagabo babiri umwe avuka mu muryango wagize uruhare muri genocide kandi uwo muryango nyine bishe mu muryango wo wundi basangiraga noneho basangiraga avuka mu mahanga ukabona baraganira baseka baryohewe wahundi wagize uruhare muri genocide agiye kwihagarika usigaye ahita yongorera wa umunyamahanga ibyo bakoze aramubwira atari kuceceke none wahundi agarutse ahita birabura abivuze bose bahita bavukura aya meza baramucika baragenda bombi ni ukuvuga ngo ari ukuntu abantu bibanira mu buryo bw'urumamo kubivuga ku buryo bweruye rero edirwema biragoye tujye tuvugisha ukuri
urakoze cyane Oswald Mutuye Yezu reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Bahati wiriwe neza
yego
uri hehe
mu majyaruguru mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga
ni ikibazo cyawe masegonda make cyane
igitekerezo ngewe iriya ripoti nge ndemeranye na ijana ku ijana iriya ripoti ndemeranye na ijana ku ijana
uremera
abantu bayikoze n'abahanga cyane aba barebye kure baracukumbuye inguni zose
kuri wowe ubona ubwisanzure ntabwo hari mu Rwanda bw'itangazamakuru
kuko hari amakuru nyine tutumva hari amakuru tutumva kandi muri radiyo z'imbere mu gihugu kandi nakumva radiyo yo hanze nkumva rwose mu gitondo nka saa kumi n'ebyiri n'igice cya saa kumi n'imwe n'igice nkumva ndayumvishije
ubwo urashaka kuvuga urashaka kuvuga amaradiyo mpuzamahanga nk'ijwi rya Amerika aribyo ivuga ariko mu Rwanda badashobora kuvuga
yes abantu bose barabizi kuko ku ijwi rya Amerika mu gitondo babasize hari igihe natwe dukora debayerega nk'iyo turi kumwe tukaganira ati amakuru bimeze bite murabizi ikintu cya mbere ni amakuru ahubwo Oswari Binagonzaga bahagarariye wenda nk'ibitangazamakuru byo mu Rwanda nibakore improve barebe yuko amanota yazamuka muri East Africa natwe tukabarenga ikintu cy'ubwo tukakikuramo bakaduhereza amakuru nta kuboga
Gonzaga derage zusubize Bahati mu masegonda make cyane ikiganiro ndabona kihuse cyane isaha iranyarutse
ibyo Bahati avuze na Gaddafi yigeze kuvuga ntabwo birumvikana ntabwo twakwemera raporo zivuga ibyiza izivuga nabi tukazanga ahubwo tugomba kureba ibibazo nyabyo ni ibihe ikibazo gihari iyi raporo ntabwo ivuga ikibazo nyacyo ahubwo ivuga ibindi bintu bitandukanye ariko ibyo Bahati avuze mu kanya ko ari amakuru batumva mu binyamakuru byo mu Rwanda ariko bakayumva hanze ikintu gishoboza gikomeye cyane niyo ugeze kuvuga uruhare rw'ita rw'abanyamakuru nkatwe kugira ngo dutinyure iyo sosiyete iyo nshingano ni iyacu iri mu itangazamakuru ariko biragaragara ko kuko ntabwo twayikozeho bihagije so ni ikintu gikenewe ariko bizajyana n'uko na politiki y'igihugu izagenda ihinduka niba consensus politics niza nigira igihe ikarangira nabyo byashobora guhinduka ikindi kijyanye n'uko cyane cyane inkuru zicukumbuye ibyo nubwo haba hari ubushake akenshi bijyanye na bijyanye n'ubushobozi na mikoro yaba ay'ubukungu cyangwa y'abantu b'ubumenyi kandi ibyo ngibyo ni ibintu twagerageje guteza imbere ariko amikoro yabaho ahagije kirekire ni ikintu abashori mu itangazamakuru isoko rirahari amakuru arahari nk'urugero abadepite muri iyi minsi hari komisiyo ishinzwe kugenzura umutungo wa leta ariko urebye iriya raporo bibanda kububaza butoya cyane kandi tuba tuzi yuko hari ahanyerezwa amafaranga menshi cyane ariko utazumva inteko yavuzeho utazumva umugenzi w'imari ya leta muri raporo utazumva icyo kigo cyangwa iyo minisiteri bayanditse bayikozeho iperereza ni ukuvuga hari gap ikomeye cyane
ikibazo ntikiri mu itangazamakuru gusa
era wacyo mutakazamukusa kiri mu gihugu muri rusange kora ko itangazamakuru komuka muri sosiyete nyarwanda naho dukura ubushobozi ikindi bahati naho kugira ngo nabo abaturage bazafashe itangazamakuru nabo bagomba kumenya yuko akenshi itangazamakuru dutanga abari ubuntu umunyamakuru umuturage yumva radio asomeye ajya kuri internet agasome itangazamakuru ariko nta kiguzi na kimwe kiba cyavuyeho turifuza yuko nibura nabo sosiyete yafasha kugira ngo nabo bafashe itangazamakuru kugira ayo mukiro kubera ko deba nyinshi ziba ubumva ari hagati y'abanyamakuru na leta ariko ubwisanzure bw'itangazamakuru ubundi bugenewe nde itangazamakuru igize ubwisanzure ubyungukiramo n'umuturage n'isosiyete muri rusange nayo sosiyete na sosiyete igomba kujyamo uruhare na wa munyamakuru wagize ibibazo ahubwo bakamurwana kugira ngo bamwamagane bakamenya yuko nibura bemere principe yuko ubwisanzure bugomba kubaho
urakoze cyane Gonzaga Muganwa ngira ngo tuzashaka igice cya kabiri cy'iki kiganiro kuko kirihuse nagira ngo ngushimire cyane Gonzaga Umuganwa umunyamakuru kaba n'umusesenguzi mu Rwanda wakoze cyane
nabo mwakoze cyane n'abaturage batukurikiye turabashimiye cyane
Oswald Mutuye Yezu umunyamakuru wa radio na televiziyo DC nawe mu Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye
ya nanyo nabashimiye kwa mwanyizeye ko ntabishye ikiganiro cyanyu nuko mukantumira Edi Rweva
urakoze cyane naho ubutaha dushimire injeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Trust me when there's a whole lot of girls on the line.
Booty calling all night.
Now gonna quit, made it up.
No, no.
Go on seeking you, ma.
No, no.
Iba zemju tenga sanguru wanje. Na vani yemera. Icha mama hit kwe. Tuki veri shuti. Niyot kwa za uza ringe. And it was nice to meet ya. Feels like a dream, girl. Maybe we meant to be. Niyot kwa za uza ringe. Was nice to meet you.
Zafu kama nsenge wenda huindu chirundebe zafu kwele kibaru wandende nuiso manzari ndira ndebe ni hajiri chushaka mdile zipepe ranza shachisha sente nuibaru wandende nuiso manzari ndira ndebe
and of course I wait of course I'll be
Sente,
and of course I'll